elokunzuma nyonglandela ulavu wami njengoba sengisebenza ngimdinga ezovusa umuzwa kithi sando yakhe julile ngqondo yami uyithathile ngoba ngimfuna omunye ngqondo yami uyithathile we Wait, darling, I'm